Omukulembeze w'eggwanga Oweekitiibwa Dr. Museveni yeeyamye okwongera ddala ku bungi obw'amabanguliro mu ggwanga lino mwe batendekera abavubuka mu byamakolero n'ebintu ebirala okusobola okufuna obumanyirivu obw'enjawulo era obwetaagisa okusobola okwetandikirawo emirimu naddala mu by'okukola enviiri, okufumba, okukola zikeeki, okunonga kw'otadde n'okwosha ebyuma kuyite welding. Oweekitiibwa ono yakwatidde nga yakwatidde NRM bendera mu kulonda omukulembeze w'eggwanga okubindabinda bino yabyogedde bwe yabadde akubye olukungaana gagadde wali ku St. James Senior Secondary School ekyotera mu kaweefube gwaliko ow'okunoonya obululu. Yasiimye n'asiimira ddala abavubuka baayita abazzukulu mu ggwanga lino abaganyuddwa mu nteekateeka ey'okubangula abavubuka mirimu egy'enjawulo mu Masaka mu nteekateeka y'ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga be yagambye nti basobodde okwetandikirawo emirimu egibayambye ne bannaabwe okusobola okwejja mu ddubi ly'obwavu. Amabanguliro ago agakunukiza mu 19 mu ggwanga lyonna nga buli limu lisobola okutendeka abavubuka abakunukiza mu 6 okumala emyezi 6 awatali kusasula wadde omunwe gw'ennusu gabayamba okusobola okufuna obumanyirivu okwetandikira emirimu egy'enjawulo mwe bayinza okujja ejjamba kikendeeze ku bbula ery'emirimu. Ebyo nno nga bitadde wali yeesimbye ku